Pano Romoti. Yadi mata Amerika abato dusi DST kayuga jamun walitu kama meharan akagasi seti misenso ni parti republikani ibarar kadigdemi tokotan okara torbanda bri degertota presidenti Trumpin wajira manamare United States rati gege samefi lubun na motande kinsatit abamende garan lakosta kana olka nenta animo bayin filanno biyati sadasa davre gege same hatame rejera niamanu Yerobi yetike esatte torban ufu. Angon motumma garanama harawa prezidantumma filata manit chajiru kanatti biyetike esa addan kokkoda minsaf aritu babalete jira. Gabasa pasi uda kuswara jalane turiyesa.
Hala lammi wan United States mufachi sirrat sagalenu matafunana me akagasisut harka chala ansani deggintota prezidant Trump kekaniru. Trumpitu amajjija. Garamana mare bakabuota ummatat akakajelan ajajajad. Kannen party republican degeran kesa Sean Kirkhoff akajelanit.
When I woke up this morning and saw on CNN that the
Yeron hirribako dammake odu CNN nidawat kun sena United States kesat guya dukana sat umatin jade. Garamis nadukube jadan. Garu television CBS. Sagaleen ummata funaane kan torban kana akka agarsiisut Republikaanota keessa harka 21 kata'an mormii gaggeeffame deeggaranii jiru. Televiziyoonni PBS immoo sagaleen ummata funaane lammiiwwan United States harki 35 ba'ii filannoo pireezidaantummaa United States hin amanan garuu waan jedhan kanaaf ragaa qabatamaa hin qaban.
It's the big lie. If you say it over and over and over enough, then people start to take it.
Kun soba guddat irrede devi e somnero dubatam ummani ugase ujal kaba kanas gocha kajiran presidenti chafi namoni isan kongresa kesa kaban jiran humnotin e gumsavi yolesa kuma kudashantan Washington kesa ka usifa mayoto kunis amaji digdama fulle kenya Joe Biden kakatani ango presidenti makabachu sirna gaggeeffamu irratti eegumsa gochuuf ta'uun ibsame. Gama kaaniin manni marii bakka bu'ootaa kan United States President Trump himatee jira. Kunis yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Sagalee kenname kan ibsan afyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa United States Nancy Pelosi akka jedhanitti.
The ayes are 232, the nays are 190.
Eeyyee kanneen jedhan 232. Lakki hinimatamuu kanneen jedhan immoo 197 jedhan. Pireezidaant Trump barri aangoo isaanii xumuramaa yeroo jiru kanatti biyyattiin addaan qoodamtee jirti. Hayyoonni biyyattii bara bu'uufamuu biyyattii fi wal waraansa sibiilotaa gidduu adda addummaa tokko jira jedhu. Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti quunnamtii siyaasaa ka barsiisan Vanessa Beasley akka jedhanitti.
Both of those time periods who counted as a citizen was almost exclusively just
bara sana hala ture kana lamaan keessatti lammii Amerikaa akka jedhamaa turan warra adii turan. Kanaaf ummanni Amerikaa eenyu isa jedhu yaaduufi akkasumas yeroo keessa haalli akka jijjiiramu ilaaluu qabna. Seenaan qajeelfamanuu kenneen haala jiru irratti yaaduun akka jijjiiramni dhufu gochuunsa dhugaa jiruu jedhanii pireezidaantiin biyyaa. Mallattoo waajjira qabatee jiru maal akka ta'e hubatu uummata hundaaf dhaabbachuusaa hubachuudhaan namoota yaada adda addaa qaban keessatti akka mi'eessituu gaarii ta'uu qabaa jedhaniiru. Joe Biden tokkummaa argamsiisuuf duula gaggeessan kan itti fufan yoo ta'u mufannaa jiru fooyyessuuf biyya wal qoode keessatti rakkoo guddaatu isaan mudachuu malaa jedhu Steve Phillips.
Very similar moment to post civil war.
Haala wal waraana sibiilota Ameerikaa sana booda haala ture fakkaata innammaa kun ummanni biyya kanaa maal ta'uu qabaa isa jedhu irratti qabsoo wal waraansa jabaa ture. Kunoo amma immoo sana yaaluuf ka jirru fakkaataa jedhan. Lafa United States ummanni ishee wal irree jirutti qophiin kakatanii aangoo qabachuu gaggeeffamaa jira. Joe Biden amajjii 20 bara 2021 kakatanii aangoo fi waajjira pireezidaantummaa dhuunfachuuf kan itti jiran ta'a.